kutemba kuchitemba yalika temba choka mwe wabikiriza hold on andisebole mera kodi yange mwana we nkumenyo mutima tomvu nana endisigiri jolirana zewe babulovu tebafuga wasanga ndibowadi ngadonya nantwaliro obudde tunyumyemu kati right now ndi scared ebyali byokusanga ndabofu byokulemezaamu kati njagala kumanyi kyonja kadde kibadde notumenya emitima njagala kumanyi kyonja kadde kibadde notumenya emitima kati njagala kumanyi kyonja kadde kibadde notumenya emitima njagala kumanyi kyonja kadde kibadde notumenya emitima okunemaliramu omala budde zibulofu nkolako kyensobodde ebine byokukebelako buli kadde tobisuubira siri bulavu na bulwadde ize wengwa mulovu sitija kalone wembikizaako tebijja ndi kibanda emotions zaafa ne wogezaako kunkaabya maziga tegajja njagala naye toba siriyasi nnyo nze mulavu saagazaaga benda kamenya emitima kimanye baali nnyo nga babiyita ebyokusaaga kati njagala kumanyi kyonja kadde kibadde notumenya emitima njagala kumanyi kyonja kadde kibadde notumenya emitima kati njagala kumanyi kyonja kadde kibadde notumenya emitima njagala kumanyi kyonja kadde kibadde notumenya emitima nimba we nakugamba nti I love you nalikulisa ninakutimba kuchitimba yalikatemba choka mwe wabikiriza wasanga ndipo wadi ngadonya nantwaliro obudde tunyumyemu kati right now ndi scared ebyali byokusanga ndabofu byokulemezaamu kati njagala kumanyi kyonja